Atangi nkube itandisi okutumia Maia sachigude Alexi asabia abalimi okoze saka sera kano kugina mumaso n'okusimba emmere bamala okulisa amaka gaabwe basobole okuvvuunuka enjala.
Njagala okutwala omukisa guno okubiriza abalimi mu bitundu mwe tuwangaalira muno kubanga ebitundu bino biyimiriddewo ku mmere eno gye twerimira tewali mmere nnyo gye tulya eva walala ate era ne gye tufunamu ssente zaffe tugyerimira kati tulina okusooka okunyweza food security ne tulyoka tufuna emmere eyo gye tusobola okutunda okufunamu akasente ne kino kye kiseera kubanga enkuba okusinziira ku bakugu batulaga nti enkuba etandise okutonnya era ekyatonnyera ddala okutuukira ddala eyo mu gwokutaano so kati tuteekeyo emmere okusingira ddala kasooli ebijanjaalo muwogo lumonde okusobola okugoba enjala yale ebadde eyingidde mu bantu kuba enjala ereeta obwavu oba toyina mmere tosobola kuba na sente mu nsi.